Dylan's a beat.
Baby, my go-kart is speeding. Many ways are not easy. Kukosa nami tuliza moyo wewe na mimi tuwe together tupendane. Are we with you girl? Wewe ni wangu usifanye hivyo utaniumiza lo.
Sweet love, oh my sweet love.